nyimbozatu.com.
Kashuga.
Jeffrey.
Records.
Yeah. Frex, say them. Sama kamana.
Baby, ni kukonda. And I want to see you better. Doing better. Sikuti ni kuzona. Olo ni maku kontolola. Ni maku kontolola.
Sembe si chiko. Ni jene ni ninato. Kali we pepe. Sembe ni kale ni nakuleka. Sifuwa za misango za. Kama chiko. Ni jene ni ninato. Kali we pepe. Sembe ni kale.
Mifuna ni kuwa na chabe betia. Nina kupasa chikoni jivoze vili betia. Kumutima kwa kuwa ni kulilavu. Sinifuna wina nguo kupanyila mutima. Umani sokoneza bongo ntiwe angel. Obala iweta kwa aba iwe angel. Sembe ni kudiala vina sila angel. Ulina laki unapesa true love. Mukasi wote kanya ufuni kashepa bondi. Sinifuna vika sile iwe naine. Kutiali kweta choka iwe naine. Nifuna tika bale chatu wana iwe naine kaleza.
Kwa machikoni jene nini nato. Bali we pepe. Sembe ni kale ni nakuleka. Chifukwa cha misango zako.
Sama baby jiwa weka ni mafuna sinifuna chena vena. Jiwa ni makonda singa nami singa siye iwe baby nena kana. No, I want to see you better. I want to see you better. Sinifuna kukona urida. Sinifuna kukona udanda ula. Cause you my life, yeah. Hey baby you my everything, yeah. Jiwa jeji kondi nina pasa tinika pase mutu wina ni kuteza.
Kuma chiko ni jene nina ato.
Don't panic.
You made it, made it.